Chosen to us, sent to him. We sing Hosanna. Sizomtshena ukuthi muhle songesikhathala ukuthi Hosana 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 God to you alone forever you alone forever you
fana nawe usa yekho fana nawe noma faniswa nawe akekho oshada da da shada da da idelo sada da badodo shadai izulu isihlalo sakho umhlabi senabelo senyawo sakho uyingwala uyingwele Edede bono sada deda do shada Siamo cotamela Bayata Bayata Ushede da do sa Uingabe ngunaphakathi uyidwala lethu isiphephelo sethu umpheme wethu Uma wena unyakaza amafa yakumboza Uma wena uwehla amadwala yaqhekezeka Ubani ongafaniswa nawe akekho 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 Hosana
Hosana Can we just lift our voices And we sing Hosanna. Hosanna. Yes. Mama, mi si pimo la ko Hosanna. Mungu baba wetu.